when we sing, it shows our nakedness and see Christ with his beauty as the only one, the savior of his own people.
Ndipo pamene timba zimationesera umaliseche wathu ndi kuyangana maso athu kwa Yesu Khristu kumuona yekha monga mpulumutsi wa anthu ake okha basi.
It is a song that never exalts one's work, but see the Lord's work and whatever the Lord accomplished and to whom he was accomplishing, and he deserved to be exalted and magnified.
Ndi nyimbo zimene sizimathokoza ntchito ya wina wake mamalo mwake zimatilozera pa ntchito ya Yesu Khristu komanso kwa iwo amene iyeyo anawagwirira ntchito ndi kuyimalizisa kuti iye akalamikizidwe kuchokera mwa iyo.
Last week we were in the book of Romans chapter 11 verse 1 through 4 that comes from the picture that we had, that is from the book of Esther, about Vashit and King Ahasuerus.
Monga sabata latha tinayang'ana buku la Roma chapter 11 ndimaika yawani kufika pa follow-up imene imakationesera makamaka chithunzi cha mkazi ujayo amene ndi Vashiti amene anali osinthidwa kuchokera kwa mwamuna wake Ahasuero.
So it's a continuation of the message of last week. We are in the same book of Romans chapter 11.
Ndiye lero tikhala tikupitiliza kuchokera buku lomwelo lomwe tinali nawo sabata latha alira buku la Roma ndimaika 11.
Chapter 11, verse
1.
And I'll start reading at Brother John of Forsoot. Verse 1. I say then, hath God cast away his people? God forbid. For I also am an Israelite of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin.
Ndimayamba kuti chifukwa chake ndinena, Mulungu anati anthu ake kuti musatero ayi, pakuti inenso ndili Mwisraeli wa mbewu ya Abrahamu wa fuko la Benjamin.
God hath not cast away his people which he foreknew. What ye not what the scripture says of Elias, how he maketh intercession to God against Israel, saying,
Mulungu sana taya anthu ake amene iye anawadziwiratu. Kapena simudziwa kuti chimene lembo linena za Eliya, kuti anawumirira Mulungu poneneza Israeli kuti,
Lord, they have killed thy prophets and did down thine orders, and I am left alone and they seek my life.
Ambuye, anawapha aneneri anu. Nagwesa maguwa anu ansembe, ndipo ine ndatsalandeka, ndipo ali nkufuna moyo wanga.
But what saith the answer of God unto him? I have reserved to myself 7,000 men who have not bowed the knee to the image of Baal.
Koma kuyankha kwa Mulungu kudatani kwa iye. Ndinazisira ndekha anthu amuna 5,000 ndi ziwiri, amene sanagwadira Baala.
And verse 5, even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace.
Choderonso nthawi ya sopano chilipo chosamalira monga makusankha kwa chisomo ndi mia 5.
Verse 6, and if by grace then it is no more of words, otherwise grace is no more grace, but if it be of works then it is no more grace. Otherwise, work is no more work.
Ndimeya sikhauti, koma ngati kuli ndi chisomo, sikuliso ndi ntchito, ndipo pakatapanda kutero, chisomo sichikadakhalanso chisomo.
Verse 7. What then? Israel hath not obtained that which he seeketh for, but the election hath obtained it, and the rest were blinded.
Ndipo nchiani tsono, ichi chimene Israeli afunafuna asachipeza. Koma osankhidwa awo anachipeza. Ndipo osalawo anawumisidwa mtima.
According as it is written, God hath given them the spirit of slumber, eyes that they should not see, and ears that they should not hear, until this day.
Monga kunalembedwa kuti, Mulungu anawapasa nzimu watulo, maso kuti asapenye, ndi makutu kuti asamve, kufikira lero lino.
And David said, let their table be made a snare, and a trap, and a stumbling block, and a recompense unto them.
Ndipo David akuti, gomerawo likhale kwa iwo ngati nsampha, ndi ngati diwa, ndi monga chokhumudwitsa, ndi chowabwezera chilango.
And today we stop at verse 10, whereby it says, let their eyes be darkened, that they may not see, and bow down their back away.
Ndipo lero tilekera kuti mayi ka 10 yomwe alankhula kuti maso awo adetsedwe kuti asapenye, ndipo omweramise msana wawo masiku onse.
So you can see the foundation of the message that we are sharing today is coming from this one whereby it says, did God cast away his people?
Ndemuta kuona kuchokera mu mudwa othenga watsikula lomwe tikugawana pamene tikupiza muthenga wachina yamba sabata yathu kuti ukusemedwa kuti kuchokera mu dimake yamba yomwe nena kuti chifukwa chake ndine na Mulungu anati anthu ache kodi.
And by all means the scripture shows that the elected never be forsaken for good.
Ndipo muli monsemo malemba kusimikiza bwino kunena kuti iwo amene ndosankhidwa sanataidwe kutheratu ayi.
And there is a situation whereby even other people, many people, thought that or thinks that they have been forsaken by God. But the scripture is giving an encouragement and comfort that the elect will never be forsaken and for God will never be cast away.
Ilipo nyengo ni nthawi zina zimene ngakhale anthu ena amatha kumalingalira ngati kunena kuti amene ndi osankhidwa anatayidwiratu kotheratu. Kwa malemba kulankhula mosimikiza bwino kunena kuti ngati munthu yomwe osankhidwa sanatayidwe kotheratu sikuti anatayidwiratu kunja ayi.
How can we know that God didn't forsake his own people?
Ndetingadziwe bwanji kuti mulungu sanasiye anthu ake.
There is a scripture, a verse in verse 2, whereby it says, how can God cast away the people whom he foreknew.
Ndero pali mawa amene akupezeka mu ndima yake yachiwiri amene akunena kuti zikhozotheka bwanji kuti Mulungu awataye anthu ake amene iye anawadziwiratu.
Foreknowing of God his people shows the why is one of the attributes and characters of God, that our God is the one who knows everything.
Kudziwira kwa Mulungu kumene kukuonesera kukhala makhalidwe ndi maonekedwe a machitidwe ake a Mulungu kuti Mulungu ndi Mulungu odziwiratu zinthu.
Number 2, for knowing of God his elect, it shows that salvation will never be given to a person by chance.
Chachiwiri pakuti kudziwiratu kwa Mulungu kuli pa iwo amene ndi osankhidwa undu umboni onena kuti chipulumutso sichidzaperekedwa kwa munthu wina ati momwe achichabe ayi.
Because much as our people have been saying that if you do good today, you have been served. If you did bad today, now you have been casted out to hell. So a person does good some other days, which means he's saved, other days fail to be saved. So it's like a work a person is doing for himself to be served. This is a wrong doctrine and it's not the gospel.
Chifukwa alipo anthu ambiri amene amayenda nafunsa kunena kuti ayi mukachita izi zabwino ndiye kuti mukapulumuka, koma mukangopanga izi zoyipa zinde kuti simukapulumuka. Ndiye zimakhala ngati kunena kuti anthu akumati lero achitako zabwino apulumuka, mawu achitako zoyipa ande kuti apita kuchiwonongeko. Komatu izi zosiyana kwambiri kapena zosamveka, zosiyana kwambiri ndi mmene Mulungu anachitira chipulumuso.
The truth is there is foreknowing of the elect, meaning God knows all those that are his.
Ndiona ndi tucha kuti pali kudziwiriratu kwa iwo amene ndi osankhidwa kutanthauza kuti Mulungu amadziwiratu iwo amene ndi ake.
That's why Christ Jesus, when he was near to be crucified in John chapter 17 from verse 1 downwards, he prayed for the number of people that he already foreknew and came to them.
Chifukwa chake Ambuye Yesu podziwiratu za anthu amene iyeyo anawabwerera kukawafera mukationa mbuku la Yohane chapter 17 ali pafupi kwa pachikudwa pa mtanda anawapempherera iwo amene iyeyo anawadziwiratu.
The truth is there is no one missed out whom the Lord elected.
Ngodziwira kunena kuti kulibe ngakhale mmodzi amene adzikatatayika kwa iwo amene Mulungu adatana asankha.
those that God elect, there is a sealing that have been sealed them, making them to have a genuine and guaranteed salvation.
He
knows those that are his. Which means if he knows those that are his, it means there is nobody who missed salvation whom the Lord erected. And Christ came only for the numbered group of people that him erected, and he died for them.
Again, here
we see how foolish our mind, physical mind, are concerning things of God.
Because we see here that
Elias was trying to boast himself, thinking that he is alone remaining, without knowing the plan and how God works.
And again,
here it's a conclusion of that nobody can know the mind of God if it is not God himself who reveals himself to one to know him.
Because
we see in verse 4 whereby God says, I reserved myself 7,000 men that have ever never bowed their knee to the image of Baal. When God responded this to Elias, it makes Elias to be totally humbled and based that he has no say now. Which means after this respond, the respond of God shut up the mind and the mouth of Elias. He shut up his mind so that whatever the Lord put forth in his lame plans, let it be as he wills. And from that day afore, nobody is saved by his works. We are saved by the grace of God, by the blood that was shed on the cross of Calvary. What a comfort to be one of those the Lord erected and Christ died for, and the Spirit of the Lord regenerates. It is a comfort.
Here
is the comfort again, that is verse 5, where it says, even so then, at this present time, also the leaves are limnant according to the erection of grace.
So
here is speaking now, he's honoring grace, uplifting up grace, that grace come and save the remnant.
And
Here there is the three things.
Number one,
there is a remnant somewhere. Which means it's one by one whom Lord elected before the foundation of the world. God elected those that are His. Number two, there is election. Whereby it shows that God elected those that are His. Which means He knows completely those that are His. Again, it shut up the mind of people that nobody can jump in with His works, with what His minds, whatever. Never one can be saved with His optionals and the decisionals. Again, here it shows that election is there to elect, and He elects the people that could to be remnant, not according to their works, but according to the elector. Which means God is the elector of Himself, of those that are His. Number three, there is grace. Because it says election of grace. Which means when we are talking about grace, we are talking about Christ Jesus. Which means another way around, we can read that. Even so then, at this present time, also there is a remnant according to the election of Christ Jesus, the elector and the savior of His own people. He is the grace.
Again, here, when
we are talking about grace, it means when Christ came into this world, number one, He knows those He came to die for. He knows those who are His. And because He knows those that are His, nobody can jump or do otherwise. Election of grace, it means He elects others to salvation, and He left the others to themselves, meaning He elected others to damnation, condemnation, and to punishment. Because when we are talking about election, it means there is a number of people, but when election come, it picked others and left others.
When
the presidents are contesting during the election, you do have a number of presidents, the shadow presidents, that are contesting, and people start voting, and they vote and elect one and left others. Here What I want to come up with is God knows all the people and he chose to take this number of people to salvation and left this number of people to themselves. This is election.
Chomandweza foto kuzatwa bangunina kuti mulungu povezani mulungu amene ndodzivilatu ndipo mulungu anaika anthu ambiri mdziko lapansi koma kunankomera mulungu mwini wake mwa anthu ambiri wokutenga anthu ena ndikuwayika mchipulumuso koma ena nkuwasiya kumkwiyo wake kunena kuti amene wakaonongeke.
What is election? Is to be taken by the owner of you without your good works contributed or shown off to be so that they can make one the chooser to choose you.
Nde akamati kusankha kukapena kusankhidwa kumkutani ndi kutengedwa kuchokera kwa iye amene ndi wosankhayo popanda chisankho chako kapena maganizo ako omwe kopa iye uchakuti akusankhe koma monga makufuna kwa wosankhayo kuti wakusankhe iwe kuti ukhale kumeneko.
It's like there is people somewhere, they don't know that somebody is coming by their way and just being told that you are the elected. That's election. Without your good works or shown off so that it should make the elector to choose you.
Mosi ena tundi mmene dziko limasankhira ziri ngati kunena kuti anthu ena ake amene ali panjira angoziyendera koma nkuzangomva maonena kuti inuyo mwasankhidwa kukakhala mbali iyi pamene anthu aja analibe chiyembekezo samadziwa kunena kuti kuli osankha amene akubwera kukawasankha iwo.
Where is boasting to the elected? Nowhere, and the elected is nowhere to boast. His boasting is in the elector.
That's
why he always having won him to God be all the glory and honor. I always sing song number 91 of the book of Psalms.
Ndifaka ke otero otwa makhala ni nyimbo imodzi yokha kunena kuti kwa ambuye kokha kukhali ule monse ndi matamando chipake ndi makonda kuimba nyimbo nambala 91
of the book of Psalms.
Nyimbo nambala 91 makamaka ya masalimo 19 masalimo 91.
Now verse 6 says, and if by grace then it is no more of works. Otherwise grace is no more by is no more grace. If it by works, then it is no more grace. Otherwise work is no more work.
Ndemukaona ndi mega 60 odi yatsindika kuno posendera nkhani yomwe ndikuyangana chifanana nakuti koma ngati kuli ndi chisomo sikuliso ndi ntchito ayi ndipo pakadapanda kutero chisomo sichikadakhalanso chisomo.
He again is speaking about two things. There is works and there is grace.
Ndi apapa kuonetsedwa zinthu ziwiri pali ntchito ndi paliso chisomo.
When we are talking about grace, we are talking about Jesus. While when we are talking about works, we are talking about law.
Ndi tikamala nkhula za chisomo tikula nkhula za Kristu Yesu. Pamene tikamala nkhula za ntchito kapena kuti ntchito iyo yomwe kuonetsedwa pa tikula nkhula za chilamulo.
Because when the law came into the world, it commands people, it sets people to punishment.
Chifukwa pamene chilamulo chinabwera mdziko lapansi chinawalamulira anthu kukalangidwa kapena chinayikika kuti chikalange anthu.
The law never feel pity, mercy upon a convict. It always convicts, it always kills, it never brings mercy to one to the convict.
Chilamulo tosi chinakhalapo mchifundo kuchitira chifundo iye amene ndi wolakwirayo ayi. Kuma maloma chilamulo chimakhala pamene popo kukalanga iye amene ndi wolakwira lamuloyo basi.
For example, the legislature, the parliament, sit down, the members of parliament, sit down and make laws before the one who sinned against that law came and seen it.
Mwachisanzo, mtumweza nyumba ya malamulo zimakhala pansi, ndi kukambira na za chilango cha lamulo. Ndimene kuola kwayo sana kusana pezeke nkola kukumama mapangira kuti chilango chake cha lamulo amene muthaka lilagwire.
Even if the one a convict is not yet born, the law already mandated that there is this law, this statement, if one come against this, he is to be convicted.
Ndipo ngakhale kuti ola kugirayo kusana bado yeko malamulo limakhala kuti like ndilapo amene popo kuti akazangopezeka munthu olakwira lamulo ili motere moti mfamili yakuyenera kukaponyedwa kundende.
If you are sin against this, there is no any other way or means. What happens is that they just pass the statement that has been already set forth.
Ne malumade mwina akapezeka nolakwirayo palibe kuchitira mwina ati pamenepo ayi kumakungowerenga zidzinalembedwera kuti chigamulo chinalembedwera kuti chijangu chipereka kwa munthu ameneyoyo ba.
That's why a judge have no pity upon a person, upon the convict. He just read the law. How is the law speaks about this kind of
sinfulness. Chimene vamakwanisa ndikungowerenga zimene zinalembedwa pa zoyenera kwa munthu amene walakwira motero komwe basi nkupereka chigamulocho.
Look here, we are sinners, we sinned against God before this time the law was already set forth and put forth before the people.
Taonani chinthu ichi, ife tinakhala anthu ochimwa apa pamaso pa Mulungu amene tinakhala ochimwa koma tisana chimwe ifeyo.
The law was already set forth and convicts people and bind people before the sinners came by their way and sin against it. There is no doing good works for one to be saved or for one to be reconciliated. It is something that is more powerful or someone that is above the law to come and speak against what the law have set forth and set you free. Now, if the law never have mercy upon the people, if the judge never have mercy upon the people, if you want to get mercy, it means there should be somebody who is more powerful than the judge, than the law, should come by your way and speak, and his voice will be more powerful than that law, then you can be favored.
Ndengati chilamulo chilibe chifundo monga momwe titaonera ndiponso oyeruza amakhala anthu opanda chisoni ndi wina ngati apezeke ndi wachitidwa chisoni kapena wachitidwa chifundo ichi ndi kuti papezeka wina amene ndi wamphamvu woposa chilamulo, wamphamvu woposa oyeruza, amene akhoza kuima kumbali ya kukula mkwiri iwe kuchitira chifundo.
Here is God, here is Christ Jesus, who came by our way and speak a statement of saving us instead of being convicted, and we have been, instead of going or cast to the hell where we were wedded to, we have been reserved and protected from there, and now we are in the hands of God. What a comfort to be one of those.
Yeah, but you know, so ndiye mwamuna Yesu Kristu amene anabwera mdziko lapansi naima kumbali yathu ndikutira nkhulira ifeyo amene ndife otsusidwa amene tinayenera chilango kuti tisakaponyedwe kuchilangoko koma nkukatira nkhulira ufunso pano malo motsusidwa moponyedwa kundende kuja kuti tikakhale nawo mtendere atalengeze chilungamo kwa ife chimene chitu ndiye chitonthozo pokhala ni mombo lotelewe.
Conclusion on this statement: grace serves, but law kills.
Posindikiza zinthu izi tiona kuti chisomo chipulumusa koma chilamulo chikupha.
Which means when come back to this, it is the grace that saves not all the people, but the elected, those are the remnants that God protected and reserved waiting for its time of their reconciliation.
Poyangana zinthu izi tiona kuti chisomo tu chimene chili chopulumusa komanso osati anthu onse ayi. Koma iwo okhawo amene ndiwosankhidwa amene Mulungu anawasankhira kuchokera pachiyambi ndipo anawasunga Mulungu mwini wache kufikira mnthawi yoyikika kuti anthu awo akayafikire kuyanjanisidwa ndi Mulungu akala ndiye chipulumuso chawo.
We are saved by grace and grace alone.
Tipulumusidwa ndi chisomo chokha basi.
Nobody can save himself. It is only when God come by our way, then we meet with our salvation.
Ndipo kulibe munthu amene akhoza zipulumusa yekha ndipo khakokha pamene Mulungu mwini wachita kubwera pa ife pamenepo mpamene matikoka ndikutilumikizisa mu chipulumuso chathu.
That's why when we read the book of John chapter 4 about this Samaritan woman, we see that it is only when Christ came by her way and met with her, then this woman goes out. The woman had no decision. The woman didn't know that there is somebody who is coming by her way. He just went to the well like he is going to draw water without knowing that it is that one that has come by the highway that has drawn that woman to come to the way so that he should meet with the master.
Mkazu ujayo msamaria, saa analile chisangu njididose kama njembezo njididose, kutuwa kumanandamu Yesu, aya, anali kungo zendera munga maji zolo wezi, minama pitila kutitime kwa tunga mazi. Osa ziwa kunena kuti, iya amina kukampeza kumazi mjenda, amina wachita kumikoka, kuti amwele kuna kamulu mikizise nimbewa.
We are seeing this because verse 7 of Romans chapter 11 says, what then? Israel hath not obtained that which he seeketh for, but the election hath obtained it, and the rest were blinded.
Tikuona tu izi kumaka kuchokera mudimayake ya 7 yomane na kuti ndipo njiani sono ijijimene Israeli afuna funa sajibeza. Koma osankiru hao anajibeza.
Here again we are seeing how sovereign the Lord our God is. Number one, we see that in a person there is seeking. Israel seeketh, but they found not. Which means we can have a seek in our heart, but you can never meet it. If it is not the Lord who made it, that we should meet with him. Because we see that the number of people that matured the Israel seeketh but found not, only the elected seeders obtained it.
Chifaa batiyo na kunena kuti bali kamu lali kulu lochokera kwa Israeli, limena nilali mkuchifuna funa kuma osa jivezai, kuma osa baiba mene ndo osa nkilo, ndepena kuni sila kunena kuta na jiveza jivezi.
Again here we see that elected sinners obtained it only by grace, not by works, because there is works here whereby Israelites are seeking but finding not.
Abanso bagone sado kunena kuti iwo amene ndo sankhidwa awo anachipeza tu ichichi mwachisomo chabe osati mkuyesesa ndi ntchito ya lamulo ayi chifukwa Israel janali kuchita monga mwa ntchito ya lamulo koma sanatha kuchipeza.
Now here as we are concluding the message of today, if the elected obtain it, what then? They said the least were blinded.
Ndeno pamene tikuomba mkota mutengo wa siku la leo tiona kuti pamene sopano osankhidwa jana chipeza chosalira chake nchani akuti osala onsewo anaumisidwa mitima.
They were blinded by the master not to see what the Lord wants to them or what the grace of God does upon the elect.
Ndiye Mulungu mwini amene ndiye mtsogoleri wa mphamvu yonse wa mkulukuluyo amene anachita kuwaumisa mitima anthu awawa kuti asachizindikire chinthu ichi chimene anthu ochima osankhidwa aja anachipeza.
Nobody can seek God and found God, but it's God who come by our way and seek us and find us.
Palibe munthu amene akhoza kumfuna Mulungu ndi kumpeza, koma Mulungu mwini wache ndi amene amabwera kutilondola ife ndi kufuna kutipeza.
We are a sheep going astray, being found by the grace of God.
We were
taken by his shoulder because of his grace and put in his fold and start resting. In the end, we have got one song. Amazing grace, how sweet the sound. that saved a wretched sinner such as like me. I was blind, but now I see. I was lost, but now I am found. There glory and hope be to God.
Umwe mumbozi kuti ndi nyimbo imodzi yokha imene tikhoza kuimba kapena imene tili nayo mutima mwathu ndi kuimba ndi chisomo chodabwisa chimene chandipulumusa ineyo ndinali munthu otayika koma tsopano opezeka ochimawasowayo koma tsono walondoledwa ndi kubwereranso ku nyumba kumwamba kulandira ulemu wonse ndi matamando.
Title of the message of today is Grace Saves, but Law Kills.
Mundu wa uthenga wa tsiku la lero ndi chisomo chopulumusa chilamulo chikupha.
Let us look to God in prayer as we are closing this time of worship for today.
Tatengeni maso tipemphere pamene sotafika kumapeto a uthenga wa tsiku la lero.
Dear Heavenly Father, we thank you this afternoon here but morning other side. Thank it for making it possible that we meet in the close and praise you. We thank you, Father, because of finding us and giving us hope.